Hivyo ndo DJ Maboda eh? Kujua gani huko?
Wana nita chei Nimenunua boda boda unanuna unanuna Vipi nikinunua gari utakufa 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 Nimenunua boda boda unanuna unanuna Vipi nikinunua gari utakufa 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 Yani hapo bado Mambo bado Yani hapo bado Mambo bado Sijajenga bado nimepanga Roho nakunja rafiki wa waganga Unanisema nikiacha kichogo Ila ukiniona unakuwa mdogo Mbona kazi kazi Unazega mibanjia yangu tanchoma Namtegemea Mungu shauri yako taisoma Unatega mibanjia yangu tanchoma Namtegemea Mungu shauri yako taisoma Yani hapo bado Mambo bado Yani hapo bado Mambo bado
Miba unatega miba Miba inachoma miba Miba unatega miba Miba inachoma
Hapo bado
Sauzi we, alima we, maila we, kalali we, watoto alopi, osh Isotiao,
wananitache